Romeo y yo mola. Tubiddemu bye twakolanga, tubiddemu bye twazanyanga, tubiddemu bye twakomawo, ow'omukwano komawo. Tubiddemu bye twakolanga, tubiddemu bye twazanyanga, tubiddemu bye twakomawo, ow'omukwano komawo. Okuva we wagenda, emireme wange gyanneegana, emikwano gyanneesamba. Natandika kunya kibanga,
emikwano gyanneesamba. Natandika kunya kibanga.
Buli lukya nsaba Katonda akundeetere gye ndi wamma, mpona okwerabikirira, kundeeta olumi munda. Tubiddemu bye twakolanga, tubiddemu bye twazanyanga, tubiddemu bye twakomawo, ow'omukwano komawo. Tubiddemu bye twakolanga, tubiddemu bye twazanyanga, tubiddemu bye twakomawo, ow'omukwano komawo. Omubiri gukonze omusula bubi mukwano gwange,
omubiri gukonze omusula bubi mukwano gwange.
Wasoma wontegera, jukira ebirooto byaffe biri bye twesuubizanga. Katutudde mabbali wali ku mugga, wangamba toli nkyawa, tolibeera wange ebbanga lyonna. Buli lukya nsaba Katonda akundeetere gye ndi wamma, mpona okwerabikirira, kundeeta olumi munda. Omubiri gukonze omusula bubi mukwano gwange,
omubiri gukonze omusula bubi mukwano gwange.
Tubiddemu bye twakolanga, tubiddemu bye twazanyanga, tubiddemu bye twakomawo, ow'omukwano komawo. Tubiddemu bye twakolanga, tubiddemu bye twazanyanga, tubiddemu bye twakomawo, ow'omukwano komawo.